boy.
They call me burner.
Splat nams.
Now you they make me sit down, they sing this song. Da la da la. You can't they make me feel like I do you wrong. Jaga jaga. If you want them, I go give you more. Jara jara. Today today, you go give me love. Sawa sawa. That's if you walk on my best, now my dude. One up again, one pack, one Anita. When I'm boy, I can take it last year. One up again, one pack, one Anita. That's if you walk on my best, now my dude. One up again, one pack, one Anita. Kunde boy, I can take it last year. One up again, one pack, one Anita.
Adekaburu kwa Mandela. Rudi kwa Bibi Kinondoni. Ambalulu kunjadela. Mwanangu gigi simuoni. Aje.
Aina ma.
Mama.
Aina.
Baby, shut them.
Ainama.
Hey, hey, hey. Konyesha univofunzo.
Ainama.
Go down, baby.
Ainuka.
Give it to them, baby.
Ainama.
Hey, hey. Ruksa kutunza. So sura, so shepu. Nini kimona tabani. Hivi sinura sepetu. Ama ni mwite jina gani. Baby, gaya badikila. Mwendo kama katapila. Migu ya pombe tequila. She the best in my mind. Pamutuba Congo kabila. Madongo lunyamila. And she so sweet vanilla. She the best in my mind.
Oh oh oh.
Nobody sexy like my baby. Tena mwepese kyo kwa bedi.
Adekaburu kwa Mandela. Rudi kwa Bibi Kinondoni. Ambalulu kunjadela. Mwanangu gigi simuoni. Aje.
Ainama.
Mama.
Ainuka.
Baby shut them.
Ainama.
Hey hey hey.
Ashika kuta.
Konyesha univofunzo.
Ainama.
Go down baby.
Ainuka.
Give it to them baby.
Ainama.
Hey hey.
Ashika kuta.
Ruksa kutunga.
Oh ya god them. Toto nya upoli. Anavimacho mlegezo gololi. Katika game. Funga tu goli. Atumaliza kimchezo kai goli.
Kirima, kirima,
anda kirima.
Baby kirima, kisima, kisima,
anda kisima.
Naingia kisima, nizame mpaka chini. Ebo, yani katoto kachafu kama bata. Nami nakafanya ndafu na kanata.
Salamu zende kwa Wanjara. Doni masha kitasa kwenye bunyeru. Wambie simba kacharara. Anataka msambwanda kwa bukujeru. Aje.
Ainama.
Mama.
Ainuka.
Baby shut them.
Ainama.
Hey hey hey.
Ashika kuta.
Konyesha univofunzo.
Ainama.
Go down baby.
Ainuka.
Give it to them baby.
Ainama.
Hey hey.
Ashika kuta.
Ruksa kutunza.
Hey hey. That's if you walk on my Benz, now my dude. One apaka, one paka, one Anita. Esa. When I'm boy, I talk to you last year. One apaka, one paka, one Anita. Esa.
That's if you walk on my Benz, now my dude. One apaka, one paka, one Anita.
Simba, my bijou nita. Shembile, my dem zao na wakita.
Yes, sir.